Happy birthday to me. Happy birthday to me, happy birthday to you, my name. Happy birthday to Siror. Onye kwetara na oge me, ọ dịghị onye kwetara na oge me na ndụ. Ọyị m onye bụ chi, onwe onye bụ chi na-eke n'ụwa. A sị m onye bụ chi gị, ọ bụdụ onye kwetara na ị ga-abịa ụwa. Onye kwetara na ị ga-afụ ụzọ, dịghị onye kwetara na ị ga-egbu m okwu. Onye kwetara na ị ga-adị ndụ, dịghị onye kwetara na ị ga-agawa ije. A sị m onye bụ chi, ma ọ dịghị onye bụ chi na-ekene n'ụwa. Happy birthday to me, happy birthday to you, my name. Happy birthday to you, happy birthday to me. Onye gbara afọ kelechi ya, na ọ bụ Chineke na-enyekwa ndụ. Ọgbara afọ kene Olisa, na ndị nwụrụ anwụ erigo kwa nne. Eri mgbe Chukwu ji wee kụwa, ọtụtụ mmadụ ka na-abịa ụwa, ebe ụfọdụ nọzi n'ụla nka. Onyinye Chukwu, onye chituru ugo na-eru n'isi. Ọ bụ eziokwu na anyị ga-ana na mana onye nọ n'ụwa na yọzi nka. Ọ nọ n'ụwa kwụba aka gị ọtọ, na ọ bụ Chukwu na-enyekwazi ndụ. Ọtụtụ anabago maka ije n'ụwa, sikwe n'aka Chukwu. Happy birthday to you, happy birthday to me. Ịbịazie n'okuku ụwa, anyị si ọwụwa anyanwụ wee bịa ụwa. The sun must rise, onye kwere oge mechara kweta. mi boni neji kwege manu. Oh, madike Africa ni neji kwega bambam. An America nyerege ono. No bodoke Georgia umi boni nene kuchazirunu. Yeke neka nyichiribyan ajijama na obu kejubo. Di kanu opu gini ne jachara na mesu. Onye kwetere na oge me odi onye kwetere na oge me cha 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 cha. Makonwe buroje ji cha cha ezi opu na oge me chere pu me. Ebu bedi kendi bumbum, anyi ganadi ni obodo chuku kwira anyi nangwa. Anyi bumu chuku ndio wanya mune chendo. Mwabo siroro ofa yi yoka muna yondi wandi ochichu wadinaka. Ndi nekwoku mamezoku Donald Trump of America. Benjamin Netanyahu Imaria hunu merenda zonu biko mekwezere ndi igbo. Anyi na juna obodo chiku kwira anyi na nkwa. Mmadu bu chibe ya oyi onye kweteru gazariri gi. Happy birthday to you, happy birthday to me. Happy birthday to me, happy birthday to you and him. All my fans are followers. Ndini negu muna masi. Anyi chage mofu manyi chani nega kezibunka. Anya gaga muni ke ye burundoza gage bukwanyi. Uonye nono ya kalobi. Uonye noni menga kalobi. Oye mchigi gazagi soso chine kene nyendu. Uonye mwerego na mukwa, uonye ne mwerego na mukwa na mungu. Uonye na chochichi na mwamu, onda na chikwazi na mukwazi. Yenu wadiegu onye tinyere ndo gabindu. Happy birthday to me, happy birthday to you. Dalunu, dalunu, ezoku neji mune monu. Dalunu ni pe mwere mbido mwere njedebe Dalunu Ebu bedike biharo simu ni tukwano chimu Dalunu God is a bossyazo kainolian Dalunu Gabi with you, thank you.